300 viktigste adjektiver på engelsk 251-275. Brysk.
Harsh.
Jeg synes at hun for brysk mot barna si.
I think she is too harsh for her children.
Voldsom.
Fierce, violent.
Kampen mellom de to tigrene var veldig voldsom.
The fight between the two tigers was very fierce.
Uinteressant.
Dull.
Livet mitt uinteressant, jeg må forandre noe.
My life is dull. I need to change something.
Risikabel.
Risky.
Dette et risikabelt foragende.
It's a very risky business.
Avslappet.
Casual.
Kontoret vårt tilbyr en avslappet stemning.
Our office offers a casual atmosphere.
Bråkete.
Noisy.
New York en veldig bråkete by.
New York is a very noisy city.
Krøllete.
Curly.
Søstra mi krøllete hår.
My sister has curly hair.
Slank.
Slim.
Andreas veldig høy og slank.
Andreas is very tall and slim.
Ubehagelig.
Unpleasant.
Det var et ubehagelig møte.
It was an unpleasant meeting.
Tålrike.
Numerous.
Det tallrike grunner til at jeg bestemte meg til å gifte meg med deg.
There are numerous reasons why I decided to marry you.
Sur.
Sour.
Jeg liker sure sukkertøy.
I like sour candy.
Dim.
Dim.
Lys i rommet hans dim.
The light in his room was dim.
Skinnende.
Shiny.
Jeg liker ditt skinnende hår veldig mye.
I really like your shiny hair.
Sløv.
Blunt.
Det ikke lett å skrelle poteter med en sløv kniv.
It's not easy peeling potatoes with a blunt knife.
Ambisiøs.
Ambitious.
Emil for ambisiøs.
Emil is too ambitious.
Iskall.
Icy.
Hendene dine iskalde.
Your hands are icy.
Diskret.
Discreet.
Når du snakker med kunder, må du være veldig diskret.
When you're talking to customers, you have to be very discreet.
Mild.
Mild.
Klimaet i Italia mildt.
The Italian climate is mild.
Overfladisk.
Shallow.
Angela en overfladisk person, hun bare opptatt av sitt utseende.
Angela is a very shallow person, she only cares about her looks.
Beskjeden.
Modest.
Vær beskjeden og ydmyk.
Be modest and humble.
Dyster.
Grim.
Hva skjedde? Hvorfor dere så dystre?
What happened? Why are you so grim?
Uklar.
Obscure.
Hans argumenter uklare.
His arguments are obscure.
Forsiktig.
Cautious.
Vær forsiktig når du kjører bil.
Be cautious when you're driving.
Lur.
Cunning.
Han lur som en rev.
He's as cunning as a fox.
Moden.
Ripe.
De fruktene ikke modne ennå.
These fruits are not ripe yet.